City in the house.
Say,
nah, real.
Me, nachiona mimi. Nachiona mimi.
I see me internationally. I see me overtaking Wale.
I see myself, I see nobody, nobody else. Napigia goti, mungu wana nfanyiwe pesi.
Namona baba moja tu juu na jiona mimi. Namona mama moja tu chini na jiona mimi. Naziona chuki za upendo na jiona mimi. Mabegani msalaba wa ndoto mtoto wa mageto. Ziwe kweli zisishe kisongo segere ya keko. Juu ya kweli ndio nifie Steven Biko. Najiona mimi na ponzia mabadiliko. Fikra potofu, badili hizo. Ndoto siku zikalia, skani mkilia lia. Ndoto ni kuamka, mbio kuzikimbilia. Mziki una hela mwanzo unapoingia. Hela nyingi ziko mwishoni utozifikia. Hapo kati kuna kisu, suna jampia. Walipapa wabakaji mpira watotumia. Ulikuwa mpaka podo tapakwa dukadea. Na usiambie mtu labda Yesu wa Maria. Baba nikiwa club na kunywa loco beer. Naomba mziki unaopigwa uwe ni loco pear. Nyeusi kwenye t-shirt ndio logo gear. Makini Jona bado maflow ni nyoko pear.
Internationally, me overtaking Wale.
I see myself, I see nobody, nobody else. E mungu bwana nifanyi wepesi.
I see me internationally. I see me overtaking Wale.
Najiona mimi na mitasi tuli Mary Mary. Utundo kitu changu mimi Harry Harry. Maxi za show zangu ni A very very. Natia neno hallelujah kwenye Halle Berry. Wametuacha mbali na zao serikali. Wakiunda magari serikali yangu bado inaunda leseni. Ndo maana najiona mimi tu nikiunda top 10. Na amka na hangover ya hela semkina deni. Na amka na hangover ya sira semkina dem. Na kili hizi ndoto ka ndoto si Grammy, BET, MTV and Channel Low. Wakilisha daraja mbili na ngale low. Najiona mimi juu ya mami low. Mawazo juu ya pesa zangu anda mapilo. Lord Jesus my hero. Oh, naona injili na shilingi singili. Kanisani sitili manani. Sigara saratani singili. Madukani ni shida umasikini. Ndo mana kitana uwa. Sugar mami ajui kushika mwana shika muo. Utashika hela ama doa.
Internationally, ni overtaking Wale.
Myself, I see nobody, nobody else.
Hey,
mungu bwana nifanyiwe press.
I see me internationally. I see me overtaking Wale.
Nachiona mimi. Nachiona mimi.
I see me looking nice, I see. Nyeusi kwa boda boda na ma-ice, I see. Your girlfriend look at me twice, I see. Na si makosa yangu, I'm sorry, I say. I see me internationally. I see me overtaking Wale. I see myself, I see nobody, nobody else. Napigia goti, mungu bwana nifanyiwe pes. Mwanzo na mwisho siniwe alpha na omega, yes. Nalisha neno kwa kila rika na kila ends. Misi jino kwa jino, nyoka kwa kisigino. Zima ni lako neno, makini Joe wa simo. Ndoto zangu sio limo, zine. Moringe soko ine. All I do is hold up, all I do is win. Najiona kwenye hela mingi, chap chap shule mingi. Kauli yangu mbiu ni kauli kata, uskati ringi.